ngiyayitshela ngifuna sihlale together. Alolu thando madali, ngifuna sibafakele pressure. Ngizoba uRoy.